Hey, Soaps, what's the snow for? Yeah. Mexicas. All the way from end to end.
What do I live for? Angiphila ngathi ngiphile labani, ukuthi ngiyashizile kusobala ngathi ngifihle labani. Sifuna impilo engcono, everyday we pray, but ngihlangazimuka nomoya emikulokhu sizomuka nami. Sebephambili nimosikaba babephusha nami, kusele mina balakhesa isikhathi sesokuvuma nami. Ngile chance cele nikezeni ithuba nami ngikhanda ucash, so that nami ngiphilele soft life. Check it, I got it all in my plate. My wicked dick is crashing, so I got the hole in my faith. Since then, I've been working back to back on my verses, believing that one day I'll be rapping cash till I earn it. Yeah, man, it's face iqiniso ukuthi sifisa ukuba nemali noma sibileni ifiso, cause iqiniso lithi commercial angiweni ungayiphethe receipt ukuthi ukhokhile, so that uzogcina ubhobhile.
The boy. Hey, Uba, hey, don't allow. So, yo, don't.
Sina emalokishini kazi sipila namajida patsintshizi kahle kahle sipila namaginsi lezashiya umazulu ehlele esofeni ifake nzima
angithi zimbulele
ezele esontweni indaba ezithi ungabaflame but uzosola nawe esebenza same thing cause urealize ukuthi infact we all have the same wish. Sometimes siba selfish ngasiphantela i-payslip ushonile undaba ezithi but ifamily linda i-dead weight. Indaba yaqala sifanelwa ngaphandle, asifunwa phakathi kodwa basifatela ngaphandle. Sidlala ibhola estradini ngoba siyagishwa emagrawundini. Abanye bathi inkinga zaqala kungena ubandela estradini. Le life mele for once ukhombe uNkulunkulu uthathe ibhuzi ushone khona iyobhanda ibukubuku. Nawe ngolunye usuku zokudla ezani thukuthuku, ungabe uNkulunkulu ngoba uzobhala eNkulunkulu.
Feel it soft life, soft life.